Alanine up on the track.
Zafara ni uzuri wako wanangu, Zafara ni ubaza koti bakwa. Sina kiki, sina mikiki, nifungue jela, jela ya mapenzi. Safroni uwalangu chanua, Safroni nakupa nyota chukua. Nivalie kanga moko, nipige magomba moto, hatupoi wa moto, kikendi magoroto. Nisha mwaga mbolea, Safroni walangu chanua, nisha lipalilia, nyukiwa sije dandia.
Adi, 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 adi.
Kweli mapenzi ni dawa, yamenishika pabaya. Na mvua ije, na mvua inyeshe, na uchanue, na upendeze dunia nzima. Safroni walangu chanua, Safroni nakupa nyota chukua. Nivalie kanga moko, nipige magomba moto, hatupoi wa moto, kikendi magoroto. Nisha mwaga mbolea, Safroni walangu chanua, nisha lipalilia, nyukiwa sije dandia.
Adi, 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 adi,
adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi. Je serai là pour toi jusqu'à la fin des mondes. Oh, 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 des mondes.
Adi, 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 maman. Adi, 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 maman.
Daddy, Field Marshal.